zamzukwana khumbule zamzukwana ay zamzukwana khumbule zamzukwana zamzukwana khumbule zamzukwana zamzukwana
awe we ma sasa yakamnandi kanti usenzani DJ yo sasa yakamnandi.